Downloadani tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawiwanga.com.
You can 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 can. Tomaoneka wapoweka, umaoneka wakumudwa. Ndikafika kwanu sumasangalala. Wahai sumasangalala. Oh my wife, baby tanena. Tandi uzenchani, chome chimachitika. Kumanena. This is so far,
this is so far, this is so far.
Oh, me say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala. Oh, me say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala. Ntawizi na umadula phone ndika imba. Tawona ukupanga moyo uzilimba. Umanena ngani jizikamba. Zabunti mamuta ocha na zo nyumba. Umanena,
umanena, umanena.
Mavuto jizisofa. Say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala. Oh, me say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala. Ndifuna nditiwe, cause you're my best girl. Ndifuna kukala nawe kakale. Ndichani baby, chomwe chimala kika. Tika kumana, sumacheba kusazika. Why? Kumanena,
kumanena, kumanena.
Mavuto tizi sofa,
tizi sofa, tizi sofa.
Omi say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala. Oh, me say why, 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 why? Ndikabela kwani, iwe sumasangalala.
Oh, me say why, 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 why? Oh, me say why.
Download and tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawiwanga.com.